Leviticus 8 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Thabatha u-Aroni namadodana akhe kanye naye nezambatho namafutha okugcoba nenkunzi yomnikelo wesono nezinqama zombili neqoma lezinkwa ezingenamvubelo. Verse 3. Ubuthele inhlangano yonke ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 4. UMose wenza njengalokho uJehova emnyalile, inhlangano yabuthela ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 5. UMose wayesethi kuyo inhlangano, nansi into uJehova ayale ngayo kuba yenziwe. Verse 6. UMose waletha u-Aroni namadodana akhe wabageza ngamanzi. Verse 7. Wamfaka ibhanti, wambhinqisa ibhande, wamembathisa ijazi, wamfaka ingubo yamahlombe, wambhinqisa ibhande elifekethisiweyo lengubo yamahlombe, wayibophela kuye ngalo. Verse 8. Wamfaka isihlangu sesifuba, nasesihlangwini sesifuba wabeka i-urimi nethumimi. Verse 9. Wafaka isigqoko ekhanda lakhe, nasesigqokweni ngaphambili wafaka ungcwecwe wegolide, umqhele ongcwele, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 10. UMose wathatha amafutha okugcoba, waligcoba itabanakeni nakho konke okuphakathi kwalo, wakungcwelisa. Verse 11. Wafafaza ngayo i-athari kasikhombisa, waligcoba i-athari kanye nezitsha zonke zalo, nomcengezi nesinqe sawo, ukuba ngcweliswe. Verse 12. Wathela amafutha okugcoba ikhanda lika-Aroni, wamgcoba ukuba angcweliswe. Verse 13. UMose wayeselesa amadodana ka-Aroni, wayembathisa amabhantshi, wabhinqisa amabhande, wafaka izigqoko, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 14. Waletha nenkunzi yomnikelo wesono, Aroni namadodana akhe babeka izandla zabo enhloko enkunzi yomnikelo wesono. Verse 15. Wayeseyihlaba uMose, wathatha igazi walibheca ezimpondweni ze-athari nxa zonke ngomunwe wakhe, waliphothula i-athari, walithulula igazi ngasesinqeni se-athari, walingcwelisa ukuba lenzele ukubuyisana. Verse 16. Wathatha wonke amanoni aphezu kwezibilini namanoni aphezu kwesibindi nezinto zombili namanoni azo, uMose wakushisa e-athari. Verse 17. Kepha inkunzi nesikhumba sayo nenyama yayo nomswani wayo wakushisa ngomlilo ngaphandle kwekamu, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 18. Wayeseletha inqama yomnikelo wokushiswa, u-Aroni namadodana akhe babeka izandla zabo enhloko yenqama. Verse 19. Wayehlaba uMose wafafaza i-athari ngegazi nxa zonke. Verse 20. Wayeseyihlahlela inyama, izitho, uMose washisa inhloko nezitho namanoni. Verse 21. Wahlanza izibilini namanqina ngamanzi, uMose washisa yonke inqama ye-athari yayingumnikelo wokushiswa, waba yiphunga elimnandi, umnikelo omlilo kuJehova, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 22. Waletha nenye inqama, inqama yokwahlukaniselwa, u-Aroni namadodana akhe babeka izandla zabo enhloko yenqama. Verse 23. Wayehlaba uMose, wathatha igazi lawo walibheca esicutshini sendlebe yokunene ka-Aroni, nasesithupheni sesandla sakhe sokunene, nakuqukula wonyawo lwakhe lokunene. Verse 24. Wayeseletha amadodana ka-Aroni, uMose walibheca igazi esicutshini sendlebe yabo yokunene, nasesithupheni sesandla sabo sokunene, nakuqukula wonyawo lwabo lokunene, uMose wafafaza i-athari ngegazi nxa zonke. Verse 25. Wawathatha amanoni nomsila ononileyo, na wonke amanoni aphezu kwezibilini, namanoni aphezu kwesibindi nezinto zombili, namanoni azo nomlenze okunene. Verse 26. Nasekomeni lezinkwa ezingenamvubelo elalisebusweni bukaJehova, wathatha iqebelengwana labalinye elingenamvubelo neqebelengwana labalinye lesinkwa samafutha nomqathane muye, wakubeka phezu kwamanoni naphezu komlenze wokunene. Verse 27. Wakubeka konke ezandleni zika-Aroni nasezandleni zamadodana akhe, wakuzuliswa kwaba ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova. Verse 28. UMose wayesekuthatha ezandleni zabo wakushisa i-athari emnikelweni wokushiswa, kwangoko wakuhlukanisela kwaba yiphunga elimnandi, umnikelo womlilo uJehova. Verse 29. UMose wathatha isifuba wasizulisa saba ngumnikelo ozuliswa phambi kwaJehova. Sasiyisabelo sikaMose sasenqameni okwahlwaniselwa njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 30. UMose wayesethatha amafutha okugcoba negazi lase-athare wafafaza ngalo u-Aroni nezambatho zakhe namadodana akhe kanye naye nezambatho zamadodana akhe, wamngcwelisa u-Aroni nezambatho zakhe namadodana akhe kanye naye nezambatho zamadodana akhe. Verse 31. Wathi uMose ku-Aroni nangumadodana akhe, phekani inyama ngasemnyango wetende lokuhlangana niyidle kanye nesinkwa esesiqomeni lokwahlwaniselwa njengalokho ngayala ngathi u-Aroni namadodana akhe bakukudla. Verse 32. Okusele kwenyama nokwesinkwa anoshisa ngomlilo. Verse 33. Ningaphumi emnyango wetende lokuhlangana izinsuku ezisikhombisa kungakapheli izinsuku zokwahlwanisela kwenu ngokuba uyakunakuhlwanisela izinsuku ezisikhombisa. Verse 34. UJehova uyalile ukuba kwenziwe njengalokho kwenziwe namuhla ukuze nenzelwe ukubuyisana. Verse 35. Ngasemnyango wetende lokuhlangana niyakuhlala imini nobusuku izinsuku ezisikhombisa nisigcine isiyalo sikaJehova ukuze ningafi ngokuba ngiyaliwe kanjalo. Verse 36. U-Aroni namadodana akhe benza konke uJehova yale ngakho ngesandla sikaMose.